you know. Hakai, ukipenda mujeloso au masai, angoza kwa kusmai na kusabai, ukimpa goma kai alikatai.
Akileo pombe zake zinashuka chini, ataki kupima nimegundua na ukimwi. Wanasemaga ye mchawi mfuga majini, anajifanya ustazi kumbe anazini. Kilapoyo, 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 anataka kupima uwezo wa wamoto.
Hakai, ukipenda mujeloso au masai, angoza kwa kusmai na kusabai, ukimpa goma kai alikatai.
Ita majini, ita, 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 ita majini, ita, 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 ha, ita majini, ita, 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 ita majini, ita, ita, ita.
Tuna wachinja, sino maninja, tunasumbua jiji la da. Wanatupinga na tunadinda, tunaonesha moto bala. Tazula vemba, vemba kwenye mandenga denga, wanajifanya watoto wa mjini na tunawakenda genda.
Nasukuma sukuma mwendo, naogopa nstoke mapengo, naweza kupanda speedi kwa maana kashika mafuta na nyengo. Bango kubwa liko engo, wana mani tuko bingo. Asante kwa sana tusidi pambana msidili na kuku kishingo.
Attaque coupé mal et me rendons à nos calmes.